akandeko kachuka buziba bucha mukatukira buli omu abakojeka musanga kobe munna munkanga ojja kulandinga abaddu mulwadde yoyanibina erisolutemya ebya mukama tomanya tewenenya olw'embeera y'ensi kiremya abo bonna bakutega obutego okukulemya kaseera buseera nywera toserera bakeera bukeera okuyiiya okufungula ensi gy'olaba epima byonna by'okola eraba ndayiza ebbala ne bwekigana okanyafunya sinza asoosa okubanga bwendi ninze kisimalu kijja kikube nkondi wansi mwana wa geto kati nfusa omulondi malaga ndekanze ndi mwana mulekwa biroto byakukyusa mbeera mwenakulya
Katanga slums, show some love. Yeah.